Master Music.
Boş, boş, boş. Hoke, hoke, hoke. Padişah Mike. Padişah Mike, doğru, doğru. Padişah Mike. Boş, boş. Apa, 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 apa.
Luke, fantastic.
Boş.
DJKibinho.com.
Hoke, hoke, hoke. Aman atano.
Astrofisto, baby, cut.
Wiso. Oh, ngoja kwanza, ngoja, ngoja, ngoja. Oh, hapa nye, kama unavyojua nipo na bampani sana. Usibomare, bila kuchoka Kidari Wax au sio? Baba Samia au sio? From Tabata tumevuka au sio? Ngambo yawe tumeingia au sio? Serikali ya Tantare, tuweke mtosho, serikali azuna kunafya. Wiso! Huba! 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 Actress Pamilo! Uwe bila kusahau tokosa wa producer Kaji Mpemba. Kosa na tumambo! Toba! 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 Huma! 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 Tuan!
Okay!
Oba! Kumanesha! Kumanesha, 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 Bobari Toyo! Mr. Katai, we put you on my pants. Mr. Jabisha, we put you on my pants. Mr. Katai, we put you on my pants. Mr. Jabisha, we put you on my pants. Nipe nafasi niseme moyoni, nikupe sifa kichwani mpaka nyayoni. Mwene kama tada la mokena sioni, nimepaga ada la mokena sioni. Shopu ya chupa, kino dentola, metika kinyola, meti ya fola. Wana mchumpa nimegutua, wana nichola. Mwene pasa moja mani mula kompola, wane pola sisa kishuri kidola. Nyomo shatu kukete wa mpaka vingola. Wame mina we, wewe na mimi. Usisi kisi wapope na wafitini. Niki kuhose na wapaone same. Tisigake ya nyuma na pere tuentele. Maba chanka, kino ni shanka. Majabu kipata yolo kuma yanka. Dele pesanka, sepento na podanka. Kisi wa chanso pezi kukitananka. Minataka niki wapaibu mkufaki. Umala na unaibu sitaki. Kwenu teme kiona leta za masaki. Panu wapode menepite kwenye chaki. Wane chula sumarewe kapita michesu. Wane chula sumarewe kapita michesu. Puma sila sumarewe kapita michesu. Wane chula sumarewe kapita michesu. Wane chula sumarewe kapita michesu. Wane chula sumarewe kapita michesu. Namega kisilam gai gai bala poa. Namega kisilam gai gai bala poa. Nakula kisilam gai gai bala shaga. Namega kisilam gai gai bala flash. Nakula kisilam gai gai bala poa. Nakula kisilam gai gai. Wana chula suwede we kepeta mchoso. Wama sila suwede we kepeta mchoso. Namega kisilam gai gai bala poa. Sulikale sito mchama. Pasopa. Hiso. Kusana tumambo. Tuita putik sasi bilari. Sude blokeni. Tuita putacha blokeni. Sante mjena paka yuni. Kimampi. Kinyota. Tuita putia msimonti. Obanatano! Mpote baba ake munila! Hiso! Shunkumi July! Mpasopo wena! Zalumenta! Surikana mpagawa! Tuwete mtosho na kubali sana surikana chamans! Watafaji South Africa! Tafila kanyoka! Haifana kishua! Tuwetia pumbawa kisilani. Machari. Kasa mwana tege champion. Kasenti shona lanka. Puma aditoyo.
Okay.
Hoba. Tuan Huma, 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 Huma Tuja, Tuja, Tuja Koso mata, teso mata Wakidare koso mata, teso mata Wemo mare koso mata, teso mata Dogoloke koso mata, teso mata Basemene koso mata, teso mata Wajamani koso mata, teso mata Wetabata koso mata, teso mata Kikapane koso mata, teso mata, teso Mata tiso, mata tiso, mata tiso Mata teso nalade mata tiso Mata tiso pamilo mata tiso Mata tiso, naria na moyo wanko Naria na moyo wanko Naria na moyo wanko Naria na moyo wanko Naria chosila samake Shida za koko sema sejake Mama kane ponte shanta sema mangape Oke cheke na sheda kama lake Sina nenya mazesha Koso bombe kweto kama chai Koso peso kama wamasai Koso pesa uyayayay Kikuwa punzi bada tuboy Nikesheka mike njo sidirei Kidume na fighti siku onkopei Kama topo saiti Watu napeja kasi kwenye kasi no makosi atunkei Sijaweka wasi kama bado na wasi asema msiki Tunategemea kama kasi mesodon kama jas So for sure, that's money when nunta kama das Mashabik na makasi na mabos Kane bless God, kikene sija pewa last Semene kufuja nas kwa rekezo sikatas Binadam kasi advance pipi Serikali kari ndo serikali yanku Sofi maskari na mbogo pa mungu Kompensi yari Watu na maji kuna vena maso na kwa paboi na saka chafunku Lake si pesa pampe kutu chai Kikisa kogesa na kuwa wa masai Malaka silai wanapata chance wana lose you bye bye Kuso mata tezo mata Kama shreda kwa tokawa Basemane kama shreda kwa tokawa Ojamane kama shreda kwa tokawa Heda kama shreda kwa tokawa Heda Sambamba na kidari waksi Wisi Womane Produsa Kaju Mpemba Sirikale mwana nyamala mapake sabini Wesana Juma Mboy Paso Pawe na Luke Kwesmi Tempo Sirikale msesane nyichome Iso Koso mata tezo mata Koso mata tezo mata Koso mata tezo mata Naria na moyo wanko Naria na moyo Naria na moyo Kama sheda kwetu kawaida Kama sheda kwetu kawaida DJ Kibenya Baba Nadia Supplier Wambona kama suskibiti Mbona kama suskibiti Apo 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 bali ya apo apo tuti apo midoke enye babo bine sirika ya paris tuti mto show sirika la bagamoyo hizo Mr. Blocken teacher microphone kaje da bokia Atuchekea shwe Paso poena Hizo Tuan 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 Humo Mjomba machupa Shankazi mama tunja Mama alijoyo Toba, 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 huma, 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 tuan. Tupeane michuanko ya pesa, sio pompe to mebanke to vichope to. Michuanko ya pesa, sio pompe to wabeshke zore pesa. Michuanko ya pesa, sio pompe to mebanke to vichope to. Michuanko ya pesa, sio banke to wabeshke zore pesa. Wana kokeba wacha sekwa si Afrika Wana kokeba wapo jela si Afrika Wana kokeba wacha kofa ya neba doko sekwa tu Kwede veta mteme pekwa Mbio mpacha bomo Walivotore antoto na voice now Na soka masema national lopoka Walivotore antoto na voice now Toto la nyoka ne nyoka Kuone mesha, kubolodesha, kufunikisha, kufundesha. Nesika mfetenisha fanikisha, na wakeresha, tofautisha. Kila mtu kadata kevyake, kila mtu anataime kesake. Ukitaka popa utajikua, utasuba, utashanga. Kidogo nachopata na mwansa kuna gawana. Tane kumbuka sekwa kisha pata sana. Wado kukufana, udoko seko fanana. Esha kwa kuyo wakapa kuna reuna jana. Reuna show, weke showuna. Siwaze pere peke elode na nyuma. Kupata ukokasa yote mipako ya mungu. Subira na subiri ya riziki saba mafuku. Tosha ishina wana kibama kuwao. Japo dogo zao wale kuncha. Kuko chine kesua na machoko flan majirani. Japo tunashula afjuki kutana maskani. Kama nyani, atoja kani nyuma naishi kama chulo kene pega teke na sokuba. Daima ulo mato maresi, bado na sonka siya choka kesegine matempesi. Underground kama nyota, watatoka juware kezama. Use choke kutapoja, ata serikale mikuchene kilitatu chama. Matasi lodi serikale kawe, serikale miduto miya serikale goba. I don't have to show you the car I'm going to go. Who's yo? I see the car I'm trying to get on to the car I'm to. I see the car I'm trying to. Hey, pass up. I don't have to put on to go. Oh, my God, yo. Oh, my God, I'm trying to get on. Tupeane michonko ya pesa, sio pompe tu, mebanke tu, pechu pechu. Michonko ya pesa, sio pompe tu, wabishke suri pesa. Sirikali ya pungu mantishi mawiri. Sirikali ya chaksi chanika. Sirikali ya Tegeta. Sirikali ya Kinantoni. Sirikali ya Mabibo. Sirikali ya Shadow. Sirikali ya Kijamponi Tanta Vampa. Mdiompa Sompagi. Tupeane michonko ya pesa, sio pompe tu, mebanke tu, pechu pechu. Michonko ya pesa, sio pompe tu. Mbosini mabwela. Atuchekeshwe!